Twende.
Driving school, come with me.
African touch.
Twende thika rodi, nikufundishe kuendesha gari. Twende thika rodi, sitakuchokesha wewe usijali.
Twende thika rodi, kufundishe kutwara gari. Twende thika rodi, kufundishe kutwara gari.
Kutoka Nairobi mpaka Githurai, ni dakika 9 peke. Nishike mgongo speed inaleta today. Barabara ni yetu peke. Wendio passenger, indio de, bali ni kuendeshe speedy tele. Tukifika Kasarani, takuonyesha sports center. Girl, tukifika Githurai, takupeleka 44 kwa sairasi. Usiogope mami, kompyuta yake, ina virus. Yeah,
hakuna haja ya kupitia chini na kuna flyover. Hakuna haja ya kucheza kituku na kuna bendover. Kutoka tau, badingara tunatumia flyover. Hakuna haja ya kudansi mirimera na kuna data.
Twende.
Twende thika rodi, nikufundisha kuendesha gari. Twende thika rodi, sitakuchokesha we usijali.
Twende thika rodi, kufundishe kutwara gari. Twende thika rodi.
Sweetheart, hapu henani Gide doende kore, gide dono ugetawe
Mohiki,
kidole,
dhura,
kidole
Metugo,
kidole,
udhaka,
kidole
Qualities,
kidole,
quantities,
kidole
Come close mami, niku ride honey Ndani andem super slow,
slow
Slowly no overtake Siwejua na kupenda, siwejua na kutaka Mbali nesiezi, enda tina siwezi kukutenda Koko gani meflow, jua love cafe Wati aji na wakili, it's me and you Against the wall and against all odds Nimeamua tu niwe na hapa sitakuacha Milele hadi mwisho na mwenye wivu wajinyonge
Na mwenye wivu wajinyonge
Twende Twende thika rodi Nikufundisha kuendesha gari Twende thika rodi Sitakuchokesha wa usijali
Twende thika rodi, kufundishe kutwara gari. Twende thika rodi, kufundishe kutwara gari.
Mohiki,
kidole,
dhura,
kidole,
metugo,
kidole,
udhaka,
kidole,
qualities,
kidole,
quantities,
kidole,
slow,
kidole, kidole.
Hakuna haja ya kupitia chini na kuna flyover. Hakuna haja ya kucheza kiduku na kuna bendover. Kutoka tao, badingara tunatumia flyover. Hakuna haja ya kudansi mirimira na kuna data.
Twende.
Twende thika rodi, nikufundisha kuendesha gari. Twende thika rodi, sitakuchokesha we usijali.
Twende thika rodi,